ኮሪ ወልዳ ቆረኖ ኦሮሞ ሶዶሚ ሰደፋን ቢየት ታሲፈሙን ቡአ አርሳ ቀብሶ ቀይሮፍ ቀሬ ኦሮሞን አርጋሜ ጀነን ፕሬዝዳንቲን ወልድቻ ኦጌቲን ሴራ ኩለኔ አሰፋ ጃለታ ወልዳን ቆረኖ ኦሮሞ ሃለ ቢየከ ይሰት ገልማይ ሆጀቹ እንደንዳ ሙረትስ ሆጀተማ ካጅሩ ተኡሳ ሆገኖን ወልድቻ በክሰኒ ጅሩ ሙክታር ጀማልት ፍንፍኔ ራገባስ
ወልዳን ቆረኖ ኦሮሞ ዮካን አሞ ኦሳን ቢየ አላ አሜሪካ ካባቲ ሁንዳኤ ወጋ ሶዶሚ ለመቦዳ ቢየት ገሌቲኒን ካን ኮራ ሶዶሚ ሰደፋ ሳታ ሲፈቹ ዳፍ ኩርፋሃቲን እንጅሩ ወልድጪ ኮራ ኢሳከም በረከናንቲን በኩምሳሌ ሐዋሳ አከሱመተሞ ገሄ ሞርቴከኑ ዲመ ዲሞክራሲ ቲፊፊለኖ በኩምሰ ስርነገዳ ከነም ቢሮሌክ ረቲ ጥየፈቴቲኒን ካን ኮራ ሳታ ሲሱታ ኡሌ ዱበተን ፕሬዝዳንቲን ወልዳ ቆረኖ ኦሮሞፊ ኦጌቲን ሴራ ኩለኒ አሰፋ ጃለታ ኮሪ በረከነ ፍንፍኔ ኦሮሚያት ገሌቲኒን ታስፈማቲኒን ጁርኩኒ ወጋዴ ራቦደ ቡአ ቀብሶ ቀይሮፊ ቀሬቲን ካን ዱፈ ጀደን
So the conference is happening here at Rift Valley University at 7 a.m. From July 26th to July 28th
Conference as University Rift Valley ke sitigege sama adolesedig demi jarra jalqabe hang adolesedig demi sadetit ganama saati torbajechun akka Ethiopiat ganama saato kurra jalqabe dangahara ojijijira mawarin saqabu Oromia Ethiopia Afghan fa Africa ke sitfidu kajedu mata drain korakana korakana as biye kanat gegesu dendeu kenyaf gudda galatom sanna akkasumammo labat qeyrof qarre akkasumas worrasan tumsani dabataniif galata gudda eesun feda gotumma sanif arsa sambasanin korakana asitigegesu dendeñ
waggotan darban heddu derinna kesatti namonni qoranna fi qwanna isani walda qoranna oromo yokan ammo osatti dihesatinin turan hayyota oromo fi kannem birobiya alatti jiratan amma garu gama biya dufun hayyonni biya kesalle akka fedi isani titti hirmachu akka danda anille kannem birolle gumacha akka rawotanif shora kan banu dajadan durataan bordi walda qoranna oromo professor asfaw bayyana
amma namabai tasjira amma gana makana le kan galan jiru biya germany bi south africa ti kan dufan jiru africa kenya ti kan dufan jiru america da baaye kenya tu dufe europa da heddu dufe garo garana makuma tokko egna aske satti gara kuma tokko keessa atula ega kana inargita ibasaddit kan ta la kofs mandar bacha jira la kai me waru by insa nama romota bektota biyakeesati kanamo wal unfachisne walin akademunni alas ufenni biyakeesas akawalin demu gochuraf bairatu jitami balansisa na eguda
professor asfaw itansu danille akaybsaniti osan biye ormati tidalate fagenan dimma oromo ratti hojjetatinin turulle akatan biyakeesa galetinin hojjechu qaburatti waheddutu hojjetamatinin jirajadan amma ergabiyetti gale dimma biya biye kesetti waheddu akka hojjetu fille karorfametinin kan demamatinin jiru ta ulle dubbatanitinin jiru
biye kanato ndufin kora kana qopesu duma fille dura osa biye kanatti register goduf kana ratto jecha tur suni bureaucracy mata sadanda kana fi ronu jala fitte nutti akka fedi kenatti sila yona asitti osa galmesine seran beseru malleti ko nama kadachu fillenu ti tolatir sunin ta ina fe ndandamne bureaucracy no masatu su ta dadema kana gara funduratti osan biye ke satti formali yakka tasgabau kana boardin murte sera irato jicha jirra hammamitti ko pa mamitti galma asana nutu murte samiti kara hedduja irratti hojjetamu qabu garuratti jicha jirra ergi suni kinda imma kata gara funduratti walin hojjen osan biye gale jichan warra alalle ofirra kunna jichamiti walino jenna kurtumi bishan ke sabate bishanti ko humakenya choroka jarane tachin achitti kunwasin genye wagga sodomi sadi amma galana satte debi awosan achitti mo akata itti chorok mishin sunille ngogne akatti galani kunille kurtumi kana qala torsisu irratti planet on irratto jenna
kora waldaa qorannaa Oromoo kan 33ffaa Oromiyaa Finfinneetti taasifamu kana Yuuniversiitii Rift Valleytu waliin ta'uudhaan qopheesse. Yuuniversiitichillee tumsa gama isaatiin taasifamu koree biyya keessaa wajjin qindeeffameetiniin hojii bal'aa hojjetaatiniin turuu isaati. Ittaanaan pirezidentii qorannaa fi hoogganaa dhimma biyya alaa Yuuniversiitii Rift Valley Dr. Abbaba Gammachuu kan isaan ibsa kenname kanarratti dubbatan adeemsa kana keessatti wantoota barbaachisoo hundayyuu guutamee qophiin xumuramullee Dr. Abbaban dubbatanii jiru.
Isaanis karaa OSAS local committee jiru kan dhimma kana OSAS bakka bu'anii haala biyya keessaa mijeessaa turaniiru Rift Valley ala jechuudha. Isaan kana wajjinis wal arguudhaan mari'annee konferensii sadarkaa addunyaa irratti gaggeeffamuuf maaltu barbaachisa jedhan adda addii baafannee booda inni tokko dhimma loojistiksii jechuudha. Kanaafuu dhimma loojistiksii namoota 1,000 hin hirmaatu jedhamanii eegamaniif wanti guyyaa sadan kanaaf paakeejiin barbaachisa hundumtuu karaa yuunivarsiitii kanaa qophaa'eera jechuudha. Isa karaa nageenyaa egaa namoota sitti hirmaatan kun warri kaan biyya addunyaa garaa garaa irraa dhufu, isaan kaan immoo beektootumaaf qorattoota biyya keessaati waan ta'aniif nageenyi barbaachisaan ta'e guyyaa sadan kana keessatti guyyaa dhufaati jaraatii kaasanii amma sagantaan kun xumuramee isaan bakka dhufatti deebi'anitti karaa nageenya isaanii qaama mootummaa dhimmisaa ilaallatu wajjiniin yuunivarsiitiin keenya xalayaa wal jijjiiree warri wajjin haasofnes deebii quubsaa nu kennanii humna nageenyaa guyyaa sadan kanaan wajjin dhaabbachuudhaan nageenya naannoo kanatti ta'u to'atan nu ramaduudhaaf sadarkaa bulchiinsa magaalaa Nivaasikilaaftoo kifla katamaa magaalaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi waajjira kantiibaa magaalittii akkasumas poolisii federaalaa wajjiniin xalayaadhaan wal arginee qaamaanis wajjin mari'annee jirra.
Ibsi waldaan qorannaa Oromoo yeroo jalqabaatiif biyya keessatti korasaa taasifachuudhaaf har'a Finfinnee Yuuniversiitii Rift Valley galma tokkummaatitti kenne kuni sagantaalee waltajjii kora kanaa jimaata sanbata xiqqaa fi sanbata guddaa guyyaa sadiif walfaana akka taasifamullee irratti ibsameetiniin jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.